wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixisay dadaalada lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka xoolaha iyadoo ay sheegtay in la diyaariyay qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo daryeelka xoolaha ee deegaanada miyiga iyo tuulooyinka fogfog agaasimaha waaxda adeega caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubaland Dr. Usmaan Ahmed Hassan ayaa wuxuu sheegay in adeegyada caafimaadka xoolaha la gaarsiin doono deegaanada dowlad goboleedka Jubaland
marka muhiimadu waxay ahayd wasaaradda tiimkeeda iyo technical tiimkeeda in la weydiiyo iyo bahwadaagteeda maxaynu u baahannahay information systemka aan u baahannahay muxuu noqon doonaa dhankee uga baahannahay caafimaadka horumarinta iyo sidoo kale qeybaha kale maxaan uga baahannahay in la ogaado oo la weydiiyo oo lagala tashto nooca system ayaan u baahannahay iyo sidoo kale sidee loo develop garayn karaa maadaama digital systemka aan u guurayno sidee loola jaanqaadi karaa environmentiga kala duwan ee aan ku noolnahay ayadana sidoo kale siday ula jaanqaadi karaan oo dadka qayb ka mid a fahmaan in muhiimadda uu leeyahay digital systemka waxaa jiri doono extension service ahaan in la gaarsiin doono qeybaha village levelka iyo district level kala duwan ah laguna tababari doono systemkan marka la develop gareeyo tuulooyinka iyo deegaanada ay joogaan dadka ama tiimka ka shaqeeya xogtan inay soo gudbin doonaan ka shaqeyn doona heer degmo iyo heer gobol intuba